I've had to stand the test of time. Ngakulinda mkwano, hoping you'll come for me and take me with you. Neli kongoja adorudi, kama na kongojo ni chukue, moyo wangu ni wako. Njagala kubera hori, njagala kuwa kumpi nawe, njagala kuwa huwa huwa. I wanna be everything you need, baby. Enzi wangu, baby,
nichukue na wewe.
Enzi wangu, sweetie,
nichukue na wewe.
Enzi, baby,
nichukue na wewe.
Enzi, sweetie,
pamoja tutaenda
kama mapenzi. Hey, wale wabaya acha waseme,
cause I love you so.
Mumutima gwango linga mwechifo, ila olwale no mtwale uwafumbe. Mpenzi wangu, baby,
nichukuliwe na wewe.
Mpenzi wangu, sweetie,
nichukuliwe.
Tolibo nze chochinti sanyo okuwawo ngatoliwo. I wanna be by your side, I never wanna let you go, and I'm gonna juggle.